yande joni o tori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kor jeñalle mo hande sembe habaruji men haalan fillato en zender hono campagne goɗo gonnoɗo dow filla kalifa e wallugol himɓeje kalfini ɗum jawdi muɗum en campagne o endan heeɓi nden ene kay jamba ko waɗani himɓe ɓen enda en nanan himɓeɓe woytanduji muɗum en. Nonni faande o yiyef kawoni hawritere leyɗe meɗen kaaloyeɗe ngal francire duniyar waɗi hawritere mum to enɗa en jamena ɗum waddi ko faande secrétaire général oɗo hawride o holli o wii hono hawride enɗa wallitan leyɗe ɗen enɗa gam batte jangguinon sukaɓe rewɓe hawride waɗa sappo e jeetati warre nogay lewru juin ɗum wonde nder mum. Yewtere men penno studio kala ngu no min mbowir altinaire fou en kaltana fila sariyaji e dow fi neɗɗo joppuɗo galle mum e koreji muɗum waɗo e lebbi ɗiɗi ladde hollama wiyama no wodi cabbi saria piyete dow muɗum madame goje maimouna gazibo andini ɗum bandi min mbiteɗo Balkissa Hamidou le yewtere nde. Kodo jañalli e moɗon ni ele habaruji meɗen no tawa goo fugi nandan députéɓe kote capantato e joyo laatiɓe galda e laamu kay won ko joƴƴinoyi hande subaka ɗo enen galle ñamay suudu sawar députéɓe hono fande ɓat talkuru ko ittoto gomnati gonɗo ɗon enda ɓe mbi saabu gomnati o enda hono wala no waɗa golle ɗe no hanniri ene woɗiri yernoɓe kalliri kamɓe députéɓe capantato e joyom ɓen enda ɗum noon wonno ko fande du konnoɓe kolli ɓe mbidu konnoɓe joƴinanaga Allah e heɓa tawe pono fondugol waɗi dow filla bakaji e fahande du konnan politique odu konnan tokka lawol to himɓeje kinene itte gan tokka e politique manejo e fawara jo du konnan joggo kulle kawtaɗeɗen endan fou e ittugol du konnan fahande hono montagol himɓeje haɗa filla ko darto latiɓe ɓe gala ley politique mabɓe ley lamɓe enda e fahande du wonɓe no jiwdana suudu baba e fa hande du konnan ni hono hokkoɓe habaruji ɗum fuu ɓe mbi tawi fondama fa woɗi dow fi o nonni fa hande to en zender yerno mbirnoɓe koye kibaruji ni hono campagne gonni wari ɗon endan wii kañum sa wari halfini ceede maɗa seni yeehi yeeso seeɗa kala fo a heeɓoan ñamade lobbere gaɗa golle ma nene ɗum ɗon waɗi ko himɓe elani hunde enda ɓe gattidu konnan ceedeji mabɓe jawdiji mabɓe fa heewi nder majjum caggal mu noon ko hoorejo campagne o kay dogui majjiriɓe andafto rewi golloɓe heddiɓe du konnan futtinno dila goto fa ɓe fo ɓe lallir noon nani ko fa hande himɓe zender hokkuɓe jawdi mum nder majjum le koɓe tawa hande koɓe kaloni bandi min Moustapha Mamman Sani.
Won yaabade ko ɗum mota won yaabade
woɓɓe conni loreji mu'en kokki woɓɓe ɗereji ɓaale kokki woɓɓe ɗereji loora mabɓe denne hunde de no jambodirde no e ñamɗe amana no woodi ɓe kokki 1,500,000 fa million ceede laɓɗe ɗum wi'i min fuu min jaha PJ min gaɗani ɗerol ko yaha fi o yeeso kiite min komi hiɗi ni woni mi hokkite carte am e ceede am ɗum du waɗi ko ille keña mi heɓa e
golluɗinaɗa
min ɓeyi miɗen kokka ceede 4,200 nde suumi nder amin wala fuu keɓɗo baa mbuɗum min anda du fuu to nimɓe ɓen
payinde sikki
allah dewruwamo asiri
allah haɓɓimi bangu nder kasuwan doole ɗo nimɓe puɗɗi no kokka ceede mu deyi allah faabake worɓe reɓe fuu ndoggiri nde wiri far nokkure
kisgogurum wonna
nowontiri fande ni hono himɓe gollo mawɓe ɓe leyɗe meɗen jadiyankoje gonɗe banggue hirnaga afrique cedi a o gaɗi hawritato no Abidjan gallude lamor leydi côte d'ivoire gam batte ƴewdu dow filla ko darto hono gaɗol ceede goto e nder leyɗe ɗen enda joni noon ko himɓen kawrudu konnani ele kabaru mo burtinɓe mbi ɓe kawrowi dow hono ceeɗe initere e ko on enda koɓe kaalliɓe kawri ɗo muɗum kanon woni koɓe kawra dow mu kam wonno nate e kulle ko han tawe e dow ceeɗe endan gam faame ceeɗe enda cedi a o ceede muɗum noon ndenne ɓe kooƴi lawol fa ɓe potto ha wakkati goɗɗo fa hande habaruji kettinɗo ni studio kala ngu e fulfulde no tawadu konnan ni hawritere wonde no waɗe e dow filla ko darto o yiyef kam wonno hawride leyɗe meɗen hono kaalayɗe ngal fansirɗe duniyaru le hawride endan ni ɓe gaɗana lawol ko wat ko tawe ɓe itta pallal fungol ngal no falli gam batte jangguigol sukalo e ndew e nder leyɗe ɗen enda ɗum wonno ko fande secrétaire général hawritere nde haali o holli wiide du konna ɓe gaddan keddi ballaga mabɓe fou e dow fondugol bakaji himɓe gam batte jangguinol sukaɓe rewɓe enan gaɗa e nder leyɗe ɗe fou bakota leyɗe sahalino tawɗa e saɗoromaji sembe kettinon noon no mbiyeteɗo Louise Mouchiki Wakbo laato kawo secrétaire général OIF ko rahilato sumana haalde e makko.
Il est très difficile de pouvoir
hawju burnam baade misali fillal cellal koreji e jandi cukabe hunde non ko hoya hande de neddo no tawa der leydi sahel de denne der hawrini fedde leydi kawtude dengal francire miden ballira leydi fu ko hana wattude ferodirol chaka majje gan leydi de fu no jogi sigilaje mu en har ko darata jande sukabe raf kejiran hakkilu fukingo der leydi sahel de robe e chukabe buri turrude minen miden gara wallirde leydi de har beidol andal himbe majje miden ballira be cede labde du ko joddina sigilaji jande miden yewtuno du fil politique e dena ko himbe minen fu e fedde dental leydi afrique
grand partenaire de la francophonie
ko watta million e ujunaji hembe chapane français fa dum wono ko himbe ko reji fa war jondu kon nani hono conseiller goto jiado chetti mari lati himbe gon diwta kenen dum balde nyande dum ko be kokki o diwta kana noga yi warde noga e go leru joon ko jabbi dum enda be jobo cede ga batti nedda mabbe wanda yofe dum du kon nani le wuro tengo hono grema artori wana kilo tati e gallure difa dum du fa hande du konan kibaru o wonno ko bandimi ta to enda yottinani min wi jofol makko wadaina noga di lewri joindu enda tiagal mundu fa hande tawa goddo kandu gollo girgil tirno enda tawa to enda le commune rurale mo chetti mari kandu latidu kandu ada kana ilu noga go lewri joindu enda be dildin e mun kambe dilidobe himbe ben enda kano won kankay fa warde hande de kabar makko fu hebaka e do fi o enda e le commune jantini min nan nonne fa hande na tawa du kondani le habaruji din enda mobilaji latidi hono kojannoji arno enda kawono ko wobbe kono diwti dino yahannoji dirku nene ne ka mobilaji ko diwta do kono ni le balde jeddi jabbi deno won ko dum wadi ciagal mon ko sogeji tawatto enda on faande iferwan ka endu tayinti koyde mabbe gam batte hewtowade be jeebi keboydu kono ni hono be tetobi mobilaji enda dum wadan le region Agadez nene ne ka le kibar mo min kebi holli wide ke on sogeji enda di iferwan he o yowi tetobi mobilaji di enda latidu Toyota ko ite Helix dun non dum wona ko secrétaire général préfecture mo faawarjo iferwan be tedo Sani Dawda halani min wakati ko min noddido e cialalol ciagal mundu kono be mbibe tawi kulle den kay mobilaji arden fu kana won himbe dewtinobe hono mobilaji enda ben kay hono dilli majji nenne ne kay dum wadana ni e le fahande wuro wi tengom na mbi ndu konna e le ciofol ndiyan latingo kandu konna ni no batti don enda fawarjo ne habaruji na tawadu konna hande de wonno ko fa hande en kap kam wonno hono derol no ciagal jomu jangi e keteke gollal nenne salawawi na waway ko dubina sappo jenay fudda e le kerol leydi Niger fu dun ne ka be ngadan ko watu ujunaji tato ko buri labde ne woni be gonnana ujunaji no e kam jena e chapan en jena e tato wambe no filo hono hedde derol gol enda der mabbe ujune e noga e jeddo fu ciukal sukabe rewbe non dum waddi ko fa hande ni hono subaka hande o bandimi Habibu Garba yehi yowi nokku domirde dida berde tawan do enda der galli nyeme hono faama ne woni tewtirde woni wadira hono kawji domirde kaw mbitet Adamu Bonzugu hala ni mo ne woni dun yaara o wi'e dun do dun yaarno wodirdu
tout a très bien commencé
fufu iri no wodiri min puddana le yamde jeetati nimbe fu ngardi du do filtobe hemre chapande jeenayo e jeenayo ben njoyo tangoni ngaray yewo amin on do godudo andal do company jino no kujo jeddi min godi ko mojjingol loreji e masiniji gollal hite menije ko tajol ledde e konandi amu miden godi rewbe sappo e dido do hembre chapande jeenayo e jeetato tewtobe ben tewtere ndundu no wada balde sappo gam balde tati arane den fayottade alarba min gadan tewteuru ko jande do alkamisa warde asabi on do min gada tewtugol do memugol e jungo
donc dans les ateliers inshallah
neddo gondo jodani gu leydi amerika den leydi niger yari jahangal to endan tawa gam batto yaw jewano kujito lati hono fande leydi makko no wadda balla do filo durdugo e jonte pabbe dum wadini kanko no neddo gondo jodani gu endo o haali o wi hono o yi ke jonte pabbe de burana tordo ni cokalo e kanyu e rewbe sabi kambe gaddi ballaga mabbe to endan nani ko haali wakati mum diming Abdullah au sukudu ho jala kanel diming
pour moi c'est très important à visiter
to an wodi mi war tuntade kubeje mawde region yiji din fu mi wari do hande min he himbe am gan yewtinade nyawgu eno wade ko wade maggu hebu nyawgu du kan wonno latu dalila mayde rewbe hewbe kan fu e sukabe leedi arkillaaji e safareji ko pakka jarante dum mi wodi sanne dum du wadi ko leedi etats unis no wallira leedi niger misali do taw har golle de USAID won no wada gan hisinde yonkiji gan himbe cellal en yewtini be kokke du ko latantobe wo wada nyew
stick le traitement et la prévention du paludisme
to enda ni hono fulbe taabe to enen d'accord kambe du gatti laamido mabbe wiita kena mo jelli Amadou kany won ko be cubi kandu konna won ko wada laamido o cagal ko hokka laamu gudu o haali o wi kanka e duro makko non do filla potal e pamra hakkun remobe e durobe tawabe ton enda
guri na shina danire jaw ona
min komi duru wanta woni der balla bandiraabe am fu min jaare yeso tawangal gal mobbe ami accani min to min tawi no wodi ko jacci fu sai min duru min kumna dum na hani du min duru wana joddinol gonga caka himbe dan dun du watta ko jonde jam tabbita der cakantaraaje amin jonde jande wala to minen laamibe min gala potiri durungol e demal no gondino illa fil ajal denne de bononde wadi caka durobe e remobe sai min tefa fonnudebe miden gidi du be munyuno dira
ay shishiriya azamna lahiya ay hankuri da juna
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e minta sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausankore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
en gari e yewtere men pindino altinere fu en kaltina filla sariyaji ko wawi wadede do kay hande en kaltina do filla ko darto neddo joppudo galle munna koreji mudum yeyi wadde ko to lebbi didi ladde dum do wi'ama laabi sereno wori jojjinaade bawdi firede jomum dum du kondam be bi jomum wa nangede kasu lewru yaade hitande na yobbe ko ujunaji nay yaade ujunaji chapande nay dum dun wawi wadde sariyaji fudidi fiadun na gotel dum wonno ko fawar jondu kondan ni holloto ke hon neddo wala lawno yoppira koreji mudum maadu kondan no yoppirabe hara dilla ko wala fu hujja madame goje maimuna gazibo latido goto e momin landato altinere fudo fio en dan nani ko haalani bande min barkisa hamidu
goriyo nade kio fu yoppi galle mun ko watta lebbi didi ko hujja fu wala no wawi sardanede gam mun no maimuna goje chardoto do famminiri
on parle d'abandon de famille ou de foyer
c'est un fracture oui et neddo yoppi galle mudum dun don sariyanu nangane on sérieux du joddinama jena e lewru septembre itane ujunere e keme jenay e chapande jeego e joyi atul hemre e chapande jeego e tataol holli ko neddo majjunu waawi nangede kas lewru yaade hitane yomne cede ujunaje nay yaade ujunaje chapande nay na du wadane jukugon woto abba na inna galle joppudo galle mum ko yaaro to lebbi didi ko hujja mawdo fuwala tinnaaki du ko laati laydo mum der mum dekiwo no waawi kalmaade gori o waddudo nadu gori o kalmo dekiwo sudu sariya fa dewgaga itte to dewgaga ittete don don no haalete no sukaɓe en jogerte yebade sukaɓe mum ittude ko tilsi dow mum sa a yeyde ke sukaɓe ma faɓe boni ɓe gaɗi golleji bonɗi a hinnaki cellal mabɓe e jande mabɓe maadu sarowo torruɗɗo suka muɗum bara filla piiɗa en ni naadu torraji goɗɗi nde yoppi suka on bako tawa o sella nden no ɗum ɗon no waɗa jomin tokkite dow lawol sayi'a
le wakkati o e juuji wawi hoƴude lawol tetude sukaɓe ɓen to saroɓe mum
deni saro suka yebeke suko no wawi tetede e jungo makko yare hokkowe mamiraɓe goggiyo kawiyo naadune suko on yare nokku to sukaɓe jogete neɗɗo no tawe wala bawɗe de hatta mbira sukaɓe muɗum fodde sembe mum
être pauvre mais assister ses enfants
la bidie tokete ko jomu yare to sariya
la poursuite fait fait
gorio na dekiyo no wawi kalmade chalide jogade galle mum andudo ko suka no woni no torre der galle mum on don no wawi haloide to policibe na to gendarmabe na sardonobe sukabe pamar na du nokku fu to anduda no wodi himbe gollonobe yitugol hakkeji sukabe
a denoncer lorsqu'il tombe sur une maltraitance d'enfant
et do don ko habaru yime fulfultili assalamu alaykum balante jamwal